sijui wapi tashika. Na kichwa kina nyuma, pesa mfukoni sina. Watoto
yaga yaga nja inaoma,
na mama
anaumwa dawa hajanywa.
Kinachonyumiza na kunipa stresi kutwa kucha,
pesa sina.
Ya Rabbi Mola okwacha ziri sichezama,
mana kisanga
ila yote
yatapita tu.
Kulala nja hata kama pesa sina,
yatapita tu.
Baby 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 hey hey,
yatapita tu.
Usijenyata hasira,
yatapita tu.
Jua lani choma, niombe nipate chalali. Usilie mama, yeah. Yatapita usijali.
Lizika na chochote nikipatacho,
hata kama nikidogo.
Kuna muda naziona meseji zako,
kinachonyumiza na kunipa stresi kutwa kucha,
pesa sina.
Ya Rabbi Mola okwacha ziri sichezama,
mana kisanga
ila yote
yatapita tu.
Kulala nja hata kama pesa sina,
yatapita tu.
Baby 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 hey hey,
yatapita tu.
Usijenyata hasira,
yatapita tu.
Yeah. Yatapita tu yote,
yatapita.
Tukimwamini Mungu
yatapita. Oh.
Bago.